baby.
Muki.
Le kanza liako, no mwito kwa oko. New boy.
Washi kankila fundi mtambo. Washi kankila fundi mtambo. Washi kankila fundi mtambo.
Attack, attack.
Sabulogo. Wake up us, wake up us. Nikupige picha, nika kupost. Twende jikoni tuonje roast. Wako nitoke vipi kwa na mitus. Kuni mitambo, yeah, 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 yeah. Nipe mgongo, de, 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 de. Yani, kakata, de, 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 de. Mina rungu komredi, pe, 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 pe. Yeah, ni fundi kweri bana, and she like me. Japo tumekutana IG. Alivyo mkali, ata demu wako amfiki. Sasa mbuse, ni kufundishe tai chi. Baska ta 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 ta, nisha kupata ta 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 ta, mtoto matata ta 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 ta, fuko na mkaka ka 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 ka.
Washika kila fundi mtambo, washika kila fundi mtambo, washika kila fundi mtambo, washika kila fundi mtambo.
Kama kuku na kutafuna. Yero, kuku, ushanipuna.
Yeah, 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 washikangia. Whoa, whoa, washikangia.
Hey, you, you, hey, you, you, hey, you, you, hey. Oh, you, 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 hey, you, you, hey, you, you, hey.
Na mtindo kuseleleka. Dabo kiki, dabo deka. Yani vile na weka, weka.
Washikangila.
Yani kabinda kaneneba. Kama shoti na tetemeka. Bado kabicha kajatumika.
Washikangila.
Washikangila fundi mtambo. Washikangila fundi mtambo. Washikangila fundi mtambo. Washikangila fundi mtambo.
Baska ta 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 ta. Nisha kupata ta 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 ta. Mtoto matata ta 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 ta. Fuko na mtaka ka 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 ka.
Na kutafuna, yero, kuku, ushanipuna.